Kevin Yashikulile, Moses Sakala of the Sakala Brothers, Tommy Dina Mafel.
And
beats music. In my 10-10-9.
Mafuto wa chalo, uka ya kongereza, ya kozo kubaya. Nane njine mtu, ntawizina, ni mafuno mkala osangalala.
Vina dina seti vineko, kumago vina buino, mtu saja irika. Kambani na seti kambeko, kuma ukamba bwino, mtu saja irika. Kivela nkoni, zombe ambela, work hard and have a good time.
Yavantu vena is to always see you suffer. Kuliveve ilitenga life yako ilitafa. Yonze wafuna ulira monga ni mazabufa. If you get money, family zivafunika kufa nizindiwe. Swa mafunza sosi ya poverty, but ukakwata wakupangila majati. They say that man is evil by being broke isn't holy. Paza pulaza vana susava chesa my story. Kulipena rieso ukapatwa ya kemuka. You choose whether kufa rich olo osa uka. Jalo chili cruel, sosa la puka. Life si chipala pati ufu ni kosu. You gotta keep living your dream, cause auka. All over funa usikonela tukanunka. Matu na vala kuliveva masekuka. Dine mtu nene niveleko
vina
super dupa.
Vina dina seti vineko,
jenayo.
Kumago vina buino, mtu saja irika.
Atipua, atipua.
Kamba nina seti kambeko, kumago kamba buino, mtu saja irika.
Life yese pita monga mpili mpili. Ndiye peta ziva henesi kweze tujili jili. Life yo vina madansi ya jayama kili kili. If you hating how I'm living me, I see you to be silly. Happiness ili free doesn't cost any price. Be careful how you throw it life ili monga dice. I only have a few things but they aiming for my life. Cause I made a little success when it's on down my knife. I work for what I'm having, I deserve to be shining. Minyo minyo ya mtengo see short than upper dining. Easy soft life, tima enda na timing. Sagona weni pempe la mulungu keeps providing. See I'm a pressure awe. Voye mbwede la unga fepo cha bempawe. Vonze tili na chance to be whatever we want. Aso simwa ipopese katite toka mushant. Ni hard work.
Mafuto wa chalo, uka ya kongereza, ya kozo kubaya. Nane njine mundu, ntawizina. Ni mafuno mkala osangala.
Vina dina seti vineko, kumago vina buino, mtu saja irika. Kamba nina seti kambeko, kumago kamba buino, mtu saja irika. Kivela nkoni, zombe embera, work hard and have a good time.
On the mix.